Kukusiphi isigaba lakhona sinqoma ukuthi imizwa yethu nokushaya kwenhliziyo yethu inkambiso yezwe eqalwayo konke kuyingxube evange ndawonye bekumele kube liqiniso elisiphetho ngokuyitshela kwethu ngokwezwi likaNkulunkulu lokhu ngempela kwenzeka kanjani. Angikubingelele ngikwamukele futhi engosini Fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Kuliqiniso lokho angithi iningi ebandleni libeke eceleni isigaxa seqiniso likaNkulunkulu kwase kusala amantshontshwana nje. Ubizo lwakhe kusicaciseleni ukuthi ikuphi okuright nokwrong konke lokho kubekwe eceleni ngenxa nje yokuthi akushoyo akuzwakali kwehla kahle kithi. Iindlela zakhe zinqubuzana kakhulu neyinqubo zesimanje. Iindlela zakhe ayisezwakali zizinhle kumbe zihambisana nathi. Akucabanga mase kuthiwa uJesu wayebuke ngalelo so naye ngamhla esehlana ngoka Matthew 4:1-4 kwathi esehlile entabeni zamlandela igxuke eyiningi. Bheka kwafika nochoko wakhuleka kuye wathi Nkosi uma uthanda ungangihlambulula. Wayiselula isandla sakhe wamphatha wathi ngiyathanda hlambuluka. Wayesehlambuluka masinyane ochokweni lakhe. UJesu wayesethi kuye bheka ungatsheli muntu kepha hamba uyibonakalise kumpristi uyise umnikelo owayalelwa nguMose kube ngufakazi kubo. Mangase kuthiwa ngaleso sikhathi ukulamba kaJesu iintshisekelo zakhe zabe ziqhelise okushiwo izibhalo wayezogcina ethobela usathane ngenxa yeyilingo zendlala nokunye. Wayezogcina elandele iindlela zezwe kwangeke nhlobo aye kuleso siphambano eyohlupheka kuso ngenxa yamnawe kuze kuthethelelwe izono zethu. Lokho kuseyimphumela ehlasimulisayo, imphumela yokulahla izwi likaNkulunkulu ngenxa yokuyicabanga wena zikushiye ukhungathekile. Baningi abantu bakaNkulunkulu asebemile ukulandela uKristu kunalokho bayilandela bona. Musa kuba ngomnye walabo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola devotion afresh insuku zonke sithumele WhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena kuSpotify naFacebook page yethu ngenjalo download i-app yethu kuzo zonke lezi nkundla igama linye lithi izwi eliFresh.